Это про у народа вином. Про вани мнома, ньо Кристофали ни шо бифони в тоя гома. Ха! Bifoni choke gomba, lazima nikuwe na rizla, na rispa, na whisper. Apo kando, ati nitoe mpango, ati ya kwewa kando. Na nime watcha wife form, na dina chini ya candles. Sashash ata candles, dogu wana nisho kabla nichiwe na bundles. Hey, kabla niingie kwa bar bro, lazima nikol wife, no nitolewe bathroom. Usikondewe by shots, usikondewe by shots. Hey, kama kuna dame shike fiti dadi. Sintuku kwa batu na kata maji. Wakibonga batu na toma gaji. Hatuoni haya sisi watiaji. Usijifunge, 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 usijifunge. Bado na toast to the good as life. Hata kami ni Judas type. Kuwa bipeli kwa ni part of life. Ndo nieze kupata part ya slice. Usini get wrong good ademi yako siku kuslice. Nili mchona kapo wana ready kaza spice. Yani richi kumbo mambi yangi vitu kaa hizi. Yakaniambia kiwa na mia na feel easy. Yo mana na cheka cheka sana kaa cheesy nime change. Mind yake na dakika kaa mili na dakika ni sahizi. Nani mdogo nani mbigi. Mime mani wena napenda zake digi. Da na ntampandisha ndege bigi twende ta. Kamu kuna day mshike fiti dadi. Sintuku kwa batu na kata maji. Wakibonga batu na toma gaji. Hatuoni haya sisi watiaji. Usijifunge, 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 usijifunge boss. Hapa ni kukata maji all night long. Masi rock carry cross. Sitwe uma pause. Paka kitu kata kumi na madrinks most most. Si ati na floss. Na dema kikoz. Atupo inje tustare ni garama. Saki drama saki loss. Na game ya kuforce line. Kaume ni bamba staki namba ntalipa fair ni os. But before that ni kuserereka. Kuzitoka design tunazipeleka. Bitushua na behind zikitetemeka. Jashwe na tiririka. Wasoro raji na watiri wanafilisika. Kamu puna day mshike fiti dadi. Sintuku kwa batu na kata maji. Wakibonga batu na toma ganji. Hatuoni haya sisi watiaji. Usijifunge, 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 usijifunge. Kamu kuna day mshike fiti dadi. Sintuku kwa batu na kata maji. Wakibonga batu na toma ganji. Hatuoni haya sisi watiaji. Usijifunge tonight. Usijifunge, usijifunge, usijifunge.
Big pizza, big pizza, big pizza, big pizza, big pizza.